Mwen nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta zizino zinese era mudde bukujja mu kyaggwe nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okutta eno zizino zinese era mudde bukujja mu kyaggwe kinyongeresa nyumba nange ngamba sanze mbeere n'okwena ensi etumbula ng'owato mukama yeebala tekyakkuuma singeta wanganye eno era mpaawo walittembe wano olaba n'obute buyuya osanga buyaayaana bambi nga ne kuba kati ekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agazimu bafootolerawo kyokka tulabye bannange waliwo n'abafa enjala eyo mu bulumi obw'enjawulo nga n'amabujja osanga omwo ne bufa nga butezza obugalo bambi mama ogataka abalya z'amaanyi konaaba emitima emitemu gityo zisinga sikyaliwe nti kuba buli kenkola nfunamuko naye maama mulya z'amaanyi yantambuzanga kannawuno nti olowooza n'obulwa ekyo bikola n'ojja omala agabeererawo otyo kuba ddala awazaalwa okaaba era tusibulira mu miranga emitima bwegityo simanyi nze egitalina busaasiza egyo emiryake n'egy'emirululu abaddu ba sitaani aba awoneta
nabitunga tusaana okukimanya titekuba kusiima ekyo
Choba kuku tansi neta Ise yomuru kendo watio Icho neta Aneta Aoneta Chitaro nyotu na vieba nangi Aneta 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 Chitaro nyotu na vieba nangi Aneta Aneta Masika chiva checho Mirama nye chigambo kukawa Dala dala kuvera kufirwa Mbosi no kuo kwa manyi Na inkaba ntibi dalibyo Dala buwari utonga mbu ya wentyo Wama no kula kula kweta Kubaka chihuru sisi manya wichija Ndabira honga ndi mirama Haonezi jukire chachajange Chingamba tandaza wabambi Na mbu zange chimwe satawa Kwe nchikurori mwenye Nenevo za mungeri chenzo Kwa kako wafuwa basa Nenda ira na yaka towe ntio Cheche narima nyecho maso Mburi omu na faire ya gazi mugete Kobo charo chepweli kulika Novikuli wakwe ya paulo Kamuli mkokoro mbienda Kira tende saka palinze Mburi chimoku kukira wano Zinewe kuwa kupanga bachara Pri kwen funa mboya na maso
Kubali mungu mio na avali obutare tiyo Ne kubaka kwenso nye jachikola